Ushoshe wazinsizwa Yeah, balelo mkhaya Ushoshe wazinsizwa Yeah, balelo mkhaya Ushoshe wazinsizwa
Yeah.
yakoya pusho pusho lele nkonse santa ngamba yakoya pusho pusho lele nkonse santa ngamba yakoya ndola lele nkonse santa ngamba papa nanga nkonse yonka yesiya Zakwazani inkunzi intatha esibayeni ebomfe kwaze emnyama emnyama ehlaba mhlophe mhlophe yajoma esibanga ngibona thika banjani uma kunje na utshela yini njalo wathi ngisangoma somxoso unqinisandla ngingafazi ikato zabathakathi umatshintsha msiyaza kwathandwa khona le phezulu kwalamadondo umthandwe engcane ntogodlone nabazo malobola ngevolovolo ekhweni lakhe kuzokuthi umkhakha edubula ethaza mnandi insimbi yomkhwenyama nezinyanga likamansele enomashezi nomadlamini elumeza busonto embili ibumbeni udonwana walela zonke izinza zathi siyayivuma leyo ngoma kwagiba komdala ntomba ishaphiphezela phathi okuthebela umgungudlovu unyokela ekuhlazana obona bulawelasho igomora lasho isodoma ukhenxekhenxe liyakhala kuzinsimbi khona le kwelasejerusalema bathi ngigoqo insimbi mantadabaleke amavake evakasele ebheke khona kwasejerusalema thelelini akhundlekhana ngoba zonke ifebe zakhundile amakhanda uyinsha amakhenetho obuyadliwe edolobheni ubudukuduku bafana baselokishini naphela ziyibhakele baba mdala lo ntombi eshayiphephezela zalo insizo mina bafana ubhushubhushu bafazi naze nabahle ngezilinga zenkosi sasomntana zikhotha ngoba ezihamba kabe zolobole ekhweni lakhe kamanqeba kwabona kunefezi ezemnyama ihamba ihuda lekhombisa kwathi yahloshala phekiwa khona ujamludi lobomvu onjengentolwane ubaba lo uzalwane bangaseke mhlawumbe udanyuza umoya wakho uyavunguza kini jamludi 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 inkomo ebomvu utholele inkukhu usemlonyeni emasokeni kanti le ntolo senzisheni konyoko mavika ngedolo abanye bafike ngenduku lesokete nokhuza umshumandla kazibajabhu usuthu bathi mhlahlavo lidala ijalide zalukwaza nesokete nembuza indlela nje ningazelapha induna yami leyo ntombela phansi lekwelakithi uyofakaza-ke unokukhona kwamasombuku ukuthi wabonani ngithe sekunjalo 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 ngithe sekunjalo babhini siphinde iyaqala-ke futhi le mpi iyagelaza-ke nanithi kuyoba njani lathuke nonke madoda anti nanithini ngini senithuswa yini manje ye nithuswa yini uyakhuluma umthombo othembekile bafana uyakhuluma umthombo othembekile athi sifukuze uthini umthombo othembekile kuthi umthombo othembekile hayi khona omkhaya ukuthi mina mthombo othembekile benzeni omkhaya futhi hhayi babangukuphuza ngithi mina hawu babangukuphuza omkhaya ngiyabazi omkhaya bayiphuzela isiminofu i-1818 futhi abaphuzi nandawonye ngoba ngiyabazi omkhaya bezwana babangukuphuzana omkhaya abaphuzi ndawonye ngiyabazi nje futhi umthombo othembekile hhayi babangukuphuza amanzi ngithi mina hawu amanzi futhi babangukuphuza amanzi angithi omunye uthi ngiphuza amaphophoma amancane la kwashwa khona iy'ngubo futhi omunye hhayi mina ngiphuza amaphophoma amakhulu la kwashwa khona iy'moto eyi futhi nina eyi aningihlekisi bafana hhayi ngiyakuzwa mthombo othembekile uthi kunjani ngathi ngizela nezimnandi-ke wena kulo nyaka awuqhubeke mthombo othembekile ngifuna ukuzwa uthini ngempela kini futhi umthombo othembekile hhayi omkhaya ngithi mina ti wenzeni omkhaya bami wenze njani ngabe umthombo othembekile uthi umthombo othembekile hhayi umkhaya wakho usedayisa ngempepho-ke kwahlabisa-ke ma ngithi mina hawu mthombo othembekile kunjalo futhi umthombo othembekile kunjalo nje udayisa ngempepho kwahlabisa ngithi mina hayi phela nakho lokho ku-right mthombo othembekile as long ingane ziyolala idlule ekhaya ngoba yilokho kubalulekile aphinde wabuya umthombo othembekile ukuthi ngithi mina kwenze njani umthombo othembekile ukuthi umthombo othembekile hayi khona uyo umkhaya wakho lona ngithi mina wenzeni manje ukuthi hayi thi usayidayisa ngembuzi-ke ekhaya ubuyile lesilungwini hhayi ungabisacacisa umthombo othembekile ukuthi ubuyile esilungwini ngokho egoli noma ethekwini ungaze ungiphathe nebhisi waphinde wabuya futhi umthombo othembekile ngithi mina kwenze njani umthombo othembekile iy'ndaba ey'ngaka hey, imhlola lokathi umthombo othembekile hayi angithi huye umkhaya wakho lona ngithi mina wenzeni kanti umkhaya kuthi hhayi ushaye uvala-ke impela-ke manje ngithi mina ngizowendizwe namhlanje umkhaya wenzeni kuthi umthombo othembekile yeyi thi umkhaya wakho usephinganisa nezinjake manje ngithi mina hawu hawu usephinganisa nezinje umkhaya kuthi umthombo othembekile yeyi thi uyayibalela kuthi yabona-ke le ngizobe ngigijima ngayo kulobu busiko buzayo ngithi mina hawu sekwehliwe ukubala iminyaka usebalela izinja-ke manje ukuthi hhayi-ke le ngonyaka ozangiyobe ngigijima ngabo laba abadlwane labo hhayi kulungile umthombo othembekile awungiyeke ngendaba ngiyabona vuna ngikhulumisa iy'ndaba ngithe kunjalo 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 babhini nganibuza bafana nganibuza bafana ngonyaka odlula ngathi ngingasho nje kanje kanje awusho kanjena nje mfana kanje ngiyazi vela ngizohlula ukuthi lona ongangifuna ngimfuni ngifuna lona ongifuna yiyafuna nawe bafana lona ongangifuna ngimfuni ngifuna lona ongifuna yiyafuna nawe bafana lona ongangifuna ngimfuni ngifuna lona ongifuna yiyafuna nawe bafana ibiphakelwa yini lenjalena yona ibisuthalana lenje luma mina ngoba yami nendondo eziyisikhombisa kodwa ngithumela imuntu ngalona abangenalutho abakhulumi hhayi yazi nake nawo inabo ngoba nikhuluma kangaka nje ngoba mina ngihedwa ney'ndondo eziyisikhombisa laphana ngashaya iy'ndondo eziwu-7 ngonyaka owodwa lokho ngeniphethe nje abafana ngengoma ngangenze lutho nizingane mina ngithi utshela yimi njalo wethu ngunodonsi azancike kuyo nophusha azayikhathela bathi umsile kamagwathi into engabambe ngemfanelo thi ibambe usala namaqhubu ezandleni besusho ukuthi ngangivele ngishile yimi njalo wethu ngudize amadiza nawezongobathi intombi yadizile umdabula njengoba usala beyithunga abanenalithi ezami lezo ngayithatha enduneni ntombi kazi wayithatha khona ezakho ezalwa zinsizwa thina zalwa zinsizwa bafana nizalwa ngobani sengikhohliwe konje nizalwa ngodoris hayi futhi nina awuzwe nje wajabula ubaba udaka amadakhana bathi yiyo leyo mpahla idakelo khona phansi olundo lumahlikahlikana bathi nk unkulunkulu lijaji ngemsebenzi yakhe emihle waphinde wajabula ubuso bekati umamohloli bathi ubuso bekati umamohloli ayiqhenye kati wayiqhenye umangolo zitho zomzimba nakhelene usilwana saphumaehlathini sayinyekile bathi waguga kabi mfazi womaguga ngaphezulu kanti liyaphila ithulu zingaphansi zalwa zinsizwa phela thina wajabula ubaba uthi abami kunjalo babhini ngithe hlala lapho ukhona mpheke mfuka ncuma lathatha isitulo sakho uhlale ngaphansi kwesihlahla mfana ubukele nje ukudlala kwengoma mfana uthi ngibagijimisa kanjani abafana heyi zingane lezi izingane mina niyezo hhaw uthi-ke ngikuntshontshele entanga azamashingi ukuthi obani labe ngivulela ngabe isteji ma sengithanda heyi ngoba ngiyasibulala engayifakazi umeya wayekhona emolweni wuye wacosha umlenze wesiteji usubaleka ney'ngane kunjalo nje 1 2 3 4 5 1 2 mabili amaminithi bathi 2 minutes umfana kancengwa lo ngimlanda phansi eshowe endonga ibomvu lapho engimlande phinde ngiphushe ngophupha iphethe intombi yomfana avuka icinga phinde ayenze njalo futhi kodwa mina ngithi usabe ukwenziwa lo usabe ukwenziwa lo kunjalo babhini bese ngiphusha ngonomfundo umntakangubani bese ngiphusha ngo-andiso umntakangcono bese ngiphusha ngosikenabo umfoka mthembu le phansi ukwela kithi kwadabhaza engongoma gijima kanjalo-ke mfana liyathandizwe nje bese ngiphusha ngobhonono umntakamkhizi bese ngiphusha ngo-amanda umntakamkhizi ezakwethuke lezo mfana uyidela inkani ngeke ungavumi khohlo hhaw uthi ngiphinde ngicobeleke ngolwazi umngane wami ukuthi obani engigijima nabo ey'nsimbini uzizwa zisho kamnandi kanjena nje kamnandi leyo nto le kwibhesikitha ngiphethe ngonkunze bomvu umfo kamchunu phansi enqusi kwela kashokobesi into enonkosikazi okwazi ukudlubela i-hunters drive ngithe asambe nkunze bomvu asambe mkhaya kodwa mina ngithi untuthwane ziza ngolayini zithi zisesidumise phela kanti zize ngayo iqobo zithi asambe mfo kamchunu kude heaven kunjalo nje yiyo njalo leyo nkosikini yaleyo nsizwa edumile untuthuke umfo kancele ngimlanda phansi ebhule elabhule onyoko onyoko kunjalo nje ngithe ukukhumbuza mfoka kancane njalo uma sengibuya ekhaya ngizokuphathela imfene emona ngizobonga nje ntabyana kunjalo nje madoda sasho kamnandi lezo ntambo batheyika bani lezo ntambo lezo ngathi mina hhayi ngeke ngilitshele kulo nyaka ngoba ndisenomona abafana owaziwe uyazi nje ngithe hlala lapho khona mshini mfoka dunge phansi eshowa ngami ingoma iyakuvumela nje ngithe baphushe bahluphile mfoka kancibo ngani ingoma iyakuvumela nje phansi ehadingwe lemabhenanyana ezami-ke lezi engigijima nazo kazufuna ukuthini wena yeni ziyingane nina bafana nje lokhu ngiyitshelile nje ukuthi niziyingane nje hawu thike ngimemeze nazo insizwa bese ngivala umfa umfokadladla kodwa mina ngithi ushodisa insizwa kolikamthanizwe maqede ngabe indaba zalotho kuze kube namhlanje bayashoda bafile wajabula uthula umalume wajabula undandazebulula wajabula umasobesho wajabula usimo umfokambethe wajabula uncoyo umfokamdlalosa umatindana wajabula usiphamandla umfokanxumalo kodwa mina ngithi umantombazane fishani ngaphambili nalo ukhoze selifikile wajabula untshebe umfokanxumalo wajabula udelani wajabula udidaza wajabula uduke wajabula ulenkani wajabula uthuthukani umfokangcono wajabula uthayi intshebe wajabula usomkhande wakhanda amadoda khona le ethembalisi wajabula ulalelani ulo umfokangcono hawi ibambe kanjalo nje mapholoba ngiyawazi amagalela kunkulunkulu akubusise nje wajabula umjeyi wajabula unqaba umfokagazi yajabula intshulikisho umfokabuthelezi wajabula usiphathi umfokabuthelezi ucovid phansi le kwelakithi wajabula umveli khomba umfokamdlalo osephansi olondola umahlikahlikana wathi nk unkulunkulu lijaji njalo ngemsebenzi yakhe emihle wajabula umdungelo wechampion wajabula ulindo umfokamdlalo osokodwa mina ngithi meneja yamavukana angadumile ngithefunela linganena amahogela mkhondo nizothekela umdlalo kwengoma hawu thika ngisho kanjeni abafana sengidelebhela sengibhekele phansi kwelakithi kwadabhaza kunjalo abafana bakwanongoma.